Nimemi tina kamanzi na bado kana chat. Kapo bize kana Google. Na tamani sikate mbi. Bati vipi kana dondoshe chozi.
Kamanzi katanzo.
Kana bodela mapenzi.
Nikatampo mchezo.
Nikakatie kaingia ndani box. Nikasupu sio kadediri.
Oh nice.
Nikapatie high chili yangu.
Yes.
Niaje manzi.
I'm
Sika misi, sika bongo, pona feeling kama customer njuroge.
Mm-hmm.
Kipi kime kupeni kwa ke yesu bonge dry. Maybe muziki ya genge.
No.
Kana small paw. Kana kam kunya dance floor. Kana feel kwa snare. Vile king sound me na floor. Sina nye nye kabambo kalabu. Kameni noki kwa mobu na ndulu. Sio shank to bang kwa juu. Hata mini memisi kudu. Venye nasikiaga manzi ya bongo kwa mnano kiganji nitoe money nito kwa santi. Hata Kenya kuna mnayo love ina stress. Bongo it is too much. Wakona penda chapa. Do kama chata. Nimekuna kika reggae. Can you give me your number?
My number?
Nitakukali tubonge ukam kwa keja. Ate
umenifanya ni watenshe mami.
Yeah.
Nataka to make it look, girl, give me your number, mommy. Yeah, yeah, yeah. I say, give me your number, mommy. Yeah, yeah, yeah. Give me your number, give me your number. Give me number, give me your number.
Nipate number yako, snitch, upate
gele.
Slow motion, intago, kama spending belly. Stock a babe, punta call. Naku send it somewhere, it's
time.
Kama noge punta kuu tuchati tena.
Another time.
Vilo liva soft in the venue na nipa sim. The venue napata ham. Napenda man smart ni skutama kitaba sam. King Sammy touch kila sehemwe. Ni kuchombeze kwa sexy ni nukia kwichi kwichi. Vilo na patiko pose in the venue na tachi. Upo na lipsy, hipsy na.
Wow.
Atitu miti badaye.
Yeah.
I say manzi. Zea. It is a good place, get you enjoy. Can you kiss me? Hata kama tuko close, kavile tumemeet a long time. Nipate namba yako, usipoteze time. Time is money, na go kisomo kwa anko. Nimemisi na ii, pamoja na Mombasa. Come to bonge, venye na hisku Tomasa. Upona nature blend, but so yule kibla na impaka tizi. Mbona ni bonge la future. Kama kweli ni mselendo, nipate namba yako. Nina dupendo kwa fancy ya kali ya car.
Umenifanya ni attention, mami. Nataka to make it look, girl. Give me your number, mami. Yeah, yeah, yeah. I say, give me your number, mami. Yeah, yeah, yeah. Give me your number, give me your number. Mm-hmm. Give me your number, give me your number.